mutima don't delay. Mobali nacho yakala ochatule. Ebyo bya wayita mwe bibi bisankule. Nze ndi mbeni yo songa konkuwe. Tugende mukaza nnyo kusensule. Nze nino kukweka nkukwekule. Sagala obuwala bukubukire. Ye gwa manye nja nensula. Mwekifuba kyomu mwe nasula. Nze kyona ngamba kyenakola. Nze sikangibwa kazi bentula.
Jango, jendi, mkwatako, andai.